ezweni lakithi kunemndeni eminingi ehluthulwe ngubudlelwano obungebuhle, kufa kwabazali bobabili, kumbe abazali bobabili abakaze balokothe isasukuba babe ngumndeni babe ngabazali. Inqwaba yengane ikhulisa ngogogo nomkhulu ngenxa lezi zimo engezinhle neze. Nakuba khona kuba isibusiso ukuthi iy'ngane zigcineka kumalungu omndeni, nakanjani kuzoba nenselo ezingumndeni ongesi ubaba nomama, kumbe isakhiwo esingesi ubaba nomama. Sizokhuluma kabanzi ngalokhu la ohlelweni ezomndeni. Hlala ungasuki. Kwaze kwamnandi uba ngiphinde ngibingelele. Ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo obuhlungu komunye wabaleli bethu othe, ninalo ululeko kogogo nomkhulu ababhekene nokukhulisa umzukulu wabo? Abazukulu bethu ababili bahlala nathi futhi cishe kuzoba ngeside isikhathi. Singabenza kanjani bezwe besekhaya elifudumele ngaphandle kokukhathala kwengqondo kithi? Phambi kokuba singene ephuzwini lokugcina ukuyigcina uright engqondweni, sithanda ukuncoma futhi sikubonga ukuba nesibindi ukubhekana lo mthwalo onzima. Akusibo bonke abasebudaleni bakho abangavuma ukwenza lo msebenzi. Kukukholwa kwethu ngokungananazi ukuthi ekukhoni kwazo lezi ngane ziyoma phambi kwakho zithi siyakubusisa ngowasenzela khona. Kodwa ungenodabeni uhlakaniphile ukucabanga inyathelo ezogcina ezempilo zakho nengqondo zisesimeni esihle kulezi nselo ongena kuzo. Yebo, sekuye wayihamba le ndlela phambili yobuzali, kodwa kuyehluka ukukhulisa ingane sewumdala sewudlule esigabeni sakho. Umdlandla wakho kawusafana neminyaka ewu-20 kumbe ewu-30 eyadlula. Futhi nakanjani usubhekene nezimo zezempilo zakho njengamanje. Ndlela thizeni kumele uthole isombululo zeyidingo zakho zezempilo. Uma kukuthi uzokhona lo msebenzi ngempela ekugcineni kosuku kuyakubiza uba ubhekana nezidingo zezempilo. Uma ungayinakelanga wena ngeke ukwazi ukunakelela abazukulu. Enye indlela esemqoka ukuzonga nokuzigcina uphilile ukwakha abazokuzungeza bakuqinise. Phezu kokuba kuyakhathaza futhi kudinga amandla amaningi, ukunakela abazukulu kungakwenza uzizwe ungolahliwe. Ungavumi ukudeda kubahlobo, omakhelwane abaqondayo isimo okuso nohlose ukwakha kumbe ukusakha, ze bakwazi ukuba seduze nawe ngesikhathi obadinga ngazo. Yakho ubuhlobo obuqinile. Kumukele ukuthi kumfipha umuntu eyedwa angakwenza, bese uvume ukuthola usizo eceleni. Kumele ube neyindlela zokubuyisa amandla nomdlandla kabusha. Ukuzipha ikhefu akusekho ubuthaka lobo, futhi kuyokusiza kakhulu. Ukwenza lokho ungadinga ukuthola umzanyana wosuku kumbe isihlobo onkashana osayiphumuza kancane. Enye indlela kungaba ukuyisa ingane emndeni oneyingane esesigabeni sazo. Ziningi iy'ndlela ey'ngenzeka zabazali ogogo nomkhulu abakhulisa abazukulu nama-foster parent no-caregiver ukugcina iy'ngane zimatasa ngesikhathi nabo besayoqoqa amandla abafanele. Ekwengezeni lokhu, sikhuthaza ubone nomeluleki ongumKristu okufundele uye kuye ikhathi nekhathi. Kumele kube ngumuntu lo okuqondayo ukunamathana kwengane nabazali. Awubange usasitshela ukuthi yini ekuphethise ngokuba ukhulisa abazukulu bakho. Mhlambe kungaba ubuhlungu bokushonelwa, isehlukaniso, uhlukumezo nokunye nokunye. Iy'ngane ezinemumva elinsonsothayo ey'nhliziyweni ongabandakanya ngisho iy'ngane zey'sebenzi zeNkosi ney'ngane ey'dinga unakekelo olukhethekile zivamise ukuthola kunzima ukunamathela kumzali omusha. Njengoba ukunamathela nokwethemba umuntu kuyahambisana, lokhu ungakulindela ukuba kube nomaka obonakalayo ngesikhathi usaqhubeka ukubumba lo mndeni omusha nophephile kubantwana ekhaya lakho. Ukhuluma nomunye eminyango nezokwelulekwa e-Focus on the Family, sicela ushayele ku 031 716 3300, kumbe ungene ku safamily.co.za bese uchofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni wakho.